hleka ho pretenda. Loko hina hi hleka ho pretenda. Loko mane na tiwa leze.
We know.